Kitongole ky'amakomera mu ggwanga Uganda kirina obweraliikirivu n'obwennyamivu olw'omuwendo gw'abaana abato abali mu makomera nga bano nno bali ku busibe kyokka ng'obusibe si bwabwe lwa bamama baabwe. Ekitongole ky'amakomera kikakasizza mu ggwanga nti waliwo abaana abaweza ddala 2009 mu bana ng'abaana bano mu kiseera kino bamama baabwe bali mu busibe era bali mu kutambuza bibonerezo byabwe kyokka ng'abaana bano nabo mu kiseera kino balinga abasibe. Zono byogeddwa Agore Hasigwanire olumu nga ye kamisona w'amakomera avunaanyizibwa ku kuteekateeka abadde alabiseko mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku butebenkevu lwaki ensonga z'omunda mu ggwanga yagezaako okunnyonnyola ku ebyo ebiri mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 ey'ekitongole ky'amakomera.
We are saying that some of the female prisoners have babies, and we have an additional of 294 babies who are staying with their mothers in prison.
Wakati musisinkano eno omubaka Lenos Ngopeke ng'ono y'akiikirira essaza lya Kibanda North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu asabye bannamakomera baveeyo bannyonnyole ku mbeera eyalitandika ndokaki za beesigye y'ebyobulamu bye oluvannyuma lw'amawulire agayisiŋŋanye nti omukulu ono embeera gy'alimu sinambulu n'akatono.
So there are very many contradicting statements in the media and out there. So we wanted to know the state of his health and how you're managing him if it is not well, so that the public and the population can know really what is happening. Because even last year we've been in the villages, we don't know what's happening. But when we see such on the media, we have to also raise.
Wabula ye Samuel Akena ng'ono y'amyuka kamishona w'amakomera avuddeyo n'ategeeza nti amawulire agaade gabungeesebwa ku bulamu bwa Dokita Kizza Besigye si matuufu. Ategeezezza nti ekitongole ky'amakomera kikyakolera ddala buteesagga okusobola okulaba ng'obulamu bw'omukulu ono bubeera bulungi. Ekitongole ky'amakomera yakitegeezezza nti singa kibadde tekikkiriza Besigye kufuna basawo be embeera yalibadde si nnungi naye ono ategeezezza nti bakolagana n'abasawo abakugu n'abasawo bayita ebikangakiza Besigye ab'obuntu okusobola okulaba ng'embeera yeetambula.
There's been a lot of misinformation, but the truth is that we are taking care of Dr. Kizza Besigye to the best of our own. But of course, he has his blueprint, and together with the family and considering all other issues at hand, when need arises, he can be able to allow specific price of doctors. But otherwise, prison have the capacity to handle.
Maybe social workers know that when he's allowed to have his personal doctors, they still have to work together with our doctors. Who is this prison doctor?
Okay, now,